about beautiful women. Beautiful. Joy. Beats killer.
Kama Kenya hivi hako karangi ii. Shepo Uganda, Fesi Rwanda, na meme na kukunda baby. Are you from Sudan baby? You know I like your skin tone baby. Kiuno Congo, macho Burundi, Mozambique, Angola baby. Angalia kio, ujionesho. Jinsi ulivyo mali safi. Kweli baby wewe mali safi. I will never let you go. Malisafi, aki baby we ni malisafi. Oh, can you dance for me? Can you dance for me? Can you dance for me? Dance for me. Can you dance for me? 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 Dance for me. Can you dance for me?
Mapenzi ni moja tena wewe uyo. Slaga hiyo na washenzi. Watakutungia tenzi. Wajenga ndiyo wali wao. Asa ni kuite habiti. Rafiki maswiti. Fanya kujichagulea jina. Moyo ume uthibiti. Kivipi ni chiti. Jeuri hiyo kwa kosina. Angalia kio. Ujionesho. Jinsi ulivyo mali safi. Kweli baby we ni mali safi. I will never let you go. Wendo yangu roo. Ona ulinzi mali safi. Aki baby we ni mali safi.